Sebafuna saw more. Shu, sebafuna saw more. Sebafuna saw more. More, more. Sebafuna saw more. Shu, sebafuna saw more. Sebafuna saw more. Sebafuna saw more. More, more. Sebafuna saw more. More.
Sebafuna saw more. More, more. Sebafuna saw more. More, more. Sebafuna saw more. More, more. Sebafuna saw more. More. More sebefuna some more, more more sebefuna some more, more more sebefuna some more, more more sebefuna some more.
Ingane zasejoli ntwana yami no more, biga sibangane siyakade sikaso, siphinde sibanike sebefuna some more, more more sebefuna some more, sebefuna mina sebefuna impatho, biga sibangane sibanike umfutho, nikumfutho kutshaba ngisho gogo, ingakho mkhulu ami bese ngadophi lutho. Ingane zasejoli ntwana yami no more, biga sibangane siyakade sikaso. Pinde siba nigga sebefuna some more, more, more sebefuna some more. Sebefuna mina sebefuna impatho.
Nigga siba ngene siba nigga umfutho, nigga umfutho kuthaba ngisho gogo, ingakho mkhulu ami bese ngadophi lutho.
Ingane zasejoli ntwana yami no more,
biga siba ngene sinyakazi sikaso. Pinde siba nigga sebefuna some more, more, more sebefuna some more. Sebefuna mina sebefuna impatho. Nigga siba ngene siba nigga umfutho, nigga umfutho kuthaba ngisho gogo, ingakho mkhulu ami bese ngadophi lutho. Weba futhi kade yini piyani, umgogo wami ngasabuye ekhaya, jive usubonke kuze kuphumelana. Obizi umkhulu wami ezovala amasanga, ezovala amasanga, ezovala amasanga. Awu lithi kompo wesibali, awu lithi kompo wesibali, awu lithi kompo wesibali. Wemkhulu imbobi mncane songena ngobhotshe, nami ngifuna ukwenza imali yetshona. Bafethi umkhulu wami ukhathele umjona, amithi phela bamuhethile izona. Awu mshila amashumi, mshila amarandi, awu mshila amashumi, mshila amarandi, awu mshila amashumi, mshila amarandi, awu mshila amashumi, mshila amarandi.
Sebenza mshila amashumi, qala ngashilo eseqhoba kabili kanthathu. Ngobe sadlalini ngayo sifuna impatho kampawu, sifuna ujolana nathi, hayi uzodlala ngathi, uzodlala ngathi, hayi uzodlala ngathi.
Sebenza mshila amashumi,
sebenza mshila amashumi, sebenza mshila amashumi.
Nami zama ukungisokolisi, bengithi nami nje mpethu ngizama ukumthiphisa. Ukuthi ingane zasekolisi zomnyakazisi, mshiye nganalutho phethe sale dabukisi. Hayi dabukisi, hayi dabukisi. Mshiye nganalutho phethe sale dabukisi, mshiye nganalutho phethe sale dabukisi. Hayi dabukisi, hayi dabukisi. Wempathi nami zama ukungisokolisi, bengithi nami nje mpethu ngizama ukumthiphisa. Ukuthi ingane zasekolisi zomnyakazisi, mshiye nganalutho phethe sale dabukisi. Hayi dabukisi, hayi dabukisi. Mshiye nganalutho phethe sale dabukisi, mshiye I'm gonna lose a pretty side of the boogers. Show!
Emavusi, emavusi, emavusi. Oh, fusi laba fileyo, file. Pindu yega laba pileyo, pile.
Mina namakhanga tela hlele sentini sasiphuza iheni sibathi nyukushedeni sebefuna something sobanika samo noma ngabe inkomo sibavala umlomo lomo sibavala umlomo lomo sibavala umlomo lomo shoo
Sebafuna some more.
Mina namakhanga ntana hlele sentini sasiphuza heni sparting you shedin sebefuna something so banika some more noma ngabe inkomo sibavala umlomo. Lomo sibavala umlomo.
Nika silanga lesinyakazi sika so phinde sibanika sebefuna some more. More, more sebefuna some more. Sebefuna mina sebefuna impatho. Nika sibangene sebanika umfutho. Nika umfutho kutshaba ngisho ugogo. Ingakumkhula mibe sengadophi lutho. Ingane zasejoti ntana yami no more. Nika sibangene sinyakazi sika so phinde sibanika sebefuna some more. More, more sebefuna some more. Sebefuna mina sebefuna impatho. Nika sibangene sebanika umfutho. Nigum for talk, tell me what you go for. You know, come to the middle of the village.
We're going to put you back in the yard. We're going to put you back in the yard.